Here's another one. Here's another one. Here's another one. Here's another one.
Majengo soko,
majengo soko,
majengo soko.
Touch sound, touch sound,
yeah.
Touch, touch.
Kabla sijatoka nishalala juu ya bati. Ita imenifunza jala ambakati. Mademu walisema kwa nanuka kimangati. Hotpot wiru mimsoso kimangati. Kahabu toka downtown sile. Mutaki toka jasho mtoto kiume na usile. Chemsha bongo kama nige jene big wile. Sogo pikolo tochi kisa mshale na upinde. Sana bisha hodi masijala. Nalipa kodi so fala. Wanakufa kwa ngozi na sigara. Mi bado nime chill, mi bado nime chill.
Bigo za kimasta baba yeno mina banga.
Bigo za kimasta, za kimasta.
Sina wasi wasi na ndo mana unanono nime chill.
Bigo za kimasta, izi bigo za kimasta.
Hawani pili tena, hawani pili aha. Hawani pili tena, hawani pili aha. Hawani pili tena, hawani pili aha.
Sina mzuka, muda na utakuwa kuandika vesu wana mzuka. Muda mbao sina chance ya kuandika vesu. Ombea enwe na mzuka, muda mwafaka kuandika vesu. Mgogochi nafanya wana na dance. Wana nita baba naimat, mbona rap sana. So mfunga jela hip hop kwenye selo wa kuchana. Shamba zuri la muziki fake MCs nevi wavi. Ufpa takatifu wadundo lako lo kitap. Sana bisha hodi masijala. Nalipa kodi so fala. Wanakufa kwa ngozi na sigara. Mi bado nime chill, mi bado nime chill.
Bigo za kimasta baba yenu mina panga.
Bigo za kimasta, za kimasta.
Sina wasi wasi na ndo mana unanono nime chill.
Bigo za kimasta, izi bigo za kimasta.
Hawani pili tena, hawani pili aha. Hawani pili tena, hawani pili aha. Hawani pili tena, hawani pili aha. Hawani pili tena, hawani pili aha.
Majengo soko, yes you wanna be me, I wanna be myself. And I wanna be me, I wanna be myself. And I wanna be me, I wanna be myself. And I wanna be myself.
I wanna be me tena, I wanna be me aha. I wanna be me tena, I wanna be me aha. I wanna be me tena, I wanna be me aha. I wanna be me tena, I wanna be me.
Bigo za kimasta baba yenu mina panga.
Bigo za kimasta, za kimasta.
Sina wasi wasi na ndo mana unanono nime chill.
Bigo za kimasta, izi bigo za kimasta.
Hawani pimi tena, hawani pimi aha. Hawani pimi tena, hawani pimi aha. Hawani pimi.